Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem alalbare nogay nay leru December hitan 2025. Sekrab dum gondum hedade hejuji amen dile lendi e mangal mudum wakab jon on fu min chalmin on san. Do e seda tam makrece en gombe le leedi amen di kanyu en ka waram yambinde julde mu en debe noddiri Noel le eglise ngaji gondi le leedi amen di kanyu ka fu ana wondi landinaade fewde e majjum. Juldeji timmode hitande do khaldo hala mudu fu halam hala sadda haya itugol kalsi o ka saato e wakati tiddala mawdo hakuna yimbe le bammo dirbe fa yetto yimbe le jukkundirbe ni tam warab edral fam ele yawtere amem zoom sur nyalam hande o sakra dun sammi kabaruji dum jogani am kiki hande bismillah mudum e hedade dum kretien am gombe le leedi amen di kanyu en ka waram yambinde so lan jabi julde mu em nebe noddirta Noel Alkamsar Jango balde seeda tam hiddi hakune am le chuude eglise ngani gondi le gallure bamako do ka fu ima daraji kana wondi wadede fewde e landidgol gol do julde fa gasa hono no holitri em Khalifa Goita e le jantore Ousmane Ali Bouli
jam ala nogay go lewru december ndu eglise evangélique protestante bamako kura koral bambaran kobe an wondo non ton e hiro mudon tagal kobe tili e janjereji di ada yanno kuyan e yeso yimobe be gondino be yettundirde lanidaji di fu ngadama babbe jambina noel tagal kuyam mabbe dan ima daraji goddi ana gondi e wadede do golleji mabbe di dun tindini wide emmanuel koulibaly joko hore korangal
on avait demandé à
ndarti yimobe got e mabbe danya jimon gol waddi tagal mudon min chubi jimi di min peccan yimobe be e pelle fedde watere daronto bomi fedde watere daade fedde wonde darano jimi ko min kalta halamu ana faydo kabaru ndartu ko jam e gondal le jam e deejere
de l'unité
ko bayniye ko
bayniye to yoso todu koral eglise catholique ana wondi e landinade di yambereji horeji mabbe zakobu konate e hakkile mudun de balde didi e wartugol landinaji yambereji di le hakke yontere be janna faamu dun sanne nyande nouvelle
les répétitions
jimi di fu ana ngai landinama fatimmi min belnam fagas de yambere sini hala kisino halama yidan kabaru lobbo non miden gonde wadde duwa wuji le jimi di yalla jam an hewte le mali le as kanye le adnarundu yimobe fu an gonde e kuyam mun sanne wotin wiri tiagal di ekitungoji golleji fisa e labingul eglise ngaji yogaji njukinan
sabe julde noel garo yambinede alkamsare noga e juy lewru decembre sou ministre kumanido golle le leedi amedi kany ko holti wiide alkamsare kany aljumare donga e jeegon lewru decembre do ka golle wala hay dum yobete le leendi e mangal mudum dufu president leedi burkina faso kany woni ordinaire do fa la on laamo gubal gal be noddirta ayes le nyalawma hande o dum wadi tiagal balde didi dum wadi tiagal bato dido ba kana ko be laami bel gubal gal le nyalawma hande o bamako do ngado ta alalba ngado talatare kenyim laami do gubal ayes le nyalawma hande o kany ko holti wiide hitane ko halfina gal do gubal gal ko ka golleji mudum di fu waram jukitaade mo o lonti o golleji mudum do ni habitaade fa yetto wadde kaltidal hakkune gubal gal kany e leede gondol kedir le adnar allan ayto yirwere ha holitidu wiide gubangal ka wadi gidalidu holitidde wiide gubangal ka ana jaba jati itudo koyde mudum fallaaba e le dente de nafafu wala e mudum captain ibrahim traoré wonko wi musa malisi soko kede ousmane albouli
ya accepté
jabi ardade do neddaku e daranaare wadde o golle teddudo jowado do horam tiagal kabaru denagu e daranaade hala yalla hakillaaji jamaare de ana gollire min darantu kabaru yirwere pawinde do golleji kewdi min paami koni hakillaaji mabbe min ami adnarundu komi daronto tafon habanade koy amen dartuno nyama hara wadirta leede meden jogi anniyaji mawdi pawidi do yirwere se tawa do kabar mo ingol izin ngaji se tawa do wadde nyibngoji min gadan e bawde amen fu yalla anniyaji amen di ana jotto meden jogi projet ngaji mawdi goddi kandi daranede ko yaawi do mudi min kunjanto hore min kabato fa nawadu do ko min gatta fu
ko almam mahmoud diko wadi video goto jopardo beme ande kesse de altinere noga e didi lewru decembre mo holiti wiide e mudum o mo kanko do mo wondi e dane e de gubangal wanda e laamu hakkunejo o nyalomo hande o mo noddirta coalition de force pour la republique do wone CFR o holiti hodun saabi o naati e galdo gubal wadi noddango do fewde e jamaande tinno tawta be e galdo gubal mabbama ko do hakkilaji jamaande kanyu ka ana fecci san fewde e o do golle mo almami o wadi haye anni ko be mi drama maiga du fetta on sita sidibi
cette sortie récente là c'est quelque part
di hala imamu dikko hale dum ana hune ko moji sanne sa je al hal mo leedi wolle mudu handen bibbe leedi fa hantinade nangundura golla yalla leedi ana yalta no wodiri handen di ben hantinade yalla woti ngaji heba lawol wiile o titalla ko nari bangal imam mamu dikko ko neddo tan jon sembe ko bi leedi du hono keddambe funu so on miili garda leedi nin o wara gami hordan jaati so hebi handen gido makko goto ma jaati so hebi kaldi e makko mi wi ammo so ƴeewi hannde du makko to woodi kan e darogal ngo wolle leedi mallin fottaade imadraji modon di wadne leedi mallin o tinno tan o itta koyde makko e hono di kulleji o feeta e golleji makko aduna
de tous ses activités se consacre à sa vie sociale
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
mi haltani on dum do kabaruji de fuddata do e yobtere amem zoom sur nyala mo hande o kam min kalam hala julleji timmodo hitande kaldo hala julle timmodo hitande fu halam hala sadda haya wakati ka yimbe le bamondirbe fa to yimbe le jukondirbe kanyum en ka an way latat sababu bilisa hakkune mum em jati honono hebi honon holitri en mayram kulibal lo fecchan usman nyali buli
lei wattu julde hedi won ko rewbe gatta yalla ana keba kalis e juude yibbe dum en fa keba paro sikke fu wala hen burbe welde hore wonko kebi ebe gondi e yade le bitikaji e le salongaji yogabe do atama ana manto hedde bandirabe mubben be keba itafon ben en atawan ana gondi wadde noddungoji e neldude batakiji yalla dañ ko kebi yogabe dulla wide wala fu ko kebata kanon saabe a heba kalis tan ana hade yambininde na hana warbe yogabe dukkiran do weli mubben wobbe du injettiraka ka ko lati fu kebuda bay kalisi fu hana hadde ma yambininde
sakrab romi kaddata e kawaruji amen di kikidi hande min jowti om hedaade min sanne fadja e feen ko do seeda yawtira amen magazine de waram jukitaade wa salam magazine mom jogani om do kikidi hande o ka hala hawaluji halta hala mudum leedi amen di waytagol wakati o ka kuteje mudum kana wundi matet sanne do gulluji kiwdi hono demal fa to marde dabaji kalifa goita tewti andule hudum sabi dum kanko e kejabe am gombe le kriduji di anni ko hebani am do majjon do fetango mi e usman nyali buli en kireja waita gol wakati o ka kuteje mudum ana mate san e do ngurdam malinkobe beida gol wularnde saatu fa yetto degre ngaji debe e goto e misalu kolito wiide wakati o waitige docteur haruna bagayego e dunke andan do kabaruji bilide hawaluji
aussi les pluies
yo ndeji dina jayi warde hinduji mawde di goni e mudun ko watta du yalo ngoji tuli jaarindo na gonde e budi sembe bonugol leediji ana buute kebal remobe tinna du golleji margal dabaji ana lato du sabab tugol ndiyam ko waddata heydere
alimentaire
koni ba koni yo demo yo rosoto ko wi demal arande burno kebal burno nyaloma hande o kulleji kewdi sabi bini dum elewi mako
ces dernières années
les doubi chakati di ndongu natata law gulta dul watta fan fannu kebete e kettal batte di tidalaji wadde sukabe hewi yote le gure pamal de yaade li ngalluje de hewbe ngadan hitande hurnde tawe ngartay sabe fatiwte kebal
demal darne mudum ana momni sanne ele kebal leedi amendi nga sabe wayta wakati o jokolbe hewbe kanyu en kaali nyaloma hande o fuddi turtaade demal musa tarawle yo goto e hakkune mabbe diwdon geedi mudum so wari joodi bamako do na heba hitaani do golle manevru yako o watta ko mo haltana em ko saabi o wari bamako do
duba nafaka bamako
le ngalluji mawde meden keba bamako le nyaloma do wa hebude temere jeego watti yoga fa ujinaaji tati sini a welitiinde wana saabe no weli min tan min gaddata ko waddata min yalla andana ko min kebi mi balla himbe cuudi amen heddi be wuro hande no demirda fu kebata dum hejjatama dum wadde menen jiwa gure amen belde min yaade le ngalluji de sabdum latniki mi hontilay ni
moyete bey
yoga e kutteji kasen bilide waytagol wakati o woni uitagol nokulatu dabaji di wawi nyamminede nadu tu e mbawi yarnede dum latike sababu hewbe himbe le durobe eggi nokulatu wonno ali jallo yo maro dabaji kajolotu
yanno le wattu cedu ndiyam e gure dabaji anatiidi dun sabidum en jannu kuji godde do lawol dabaji ma ana mbaawi wujjeede walaade fuu ɗo mbawɗa wullitaade sini a yehi caggal leydi meɗen ndi du misalu hono kodowar nayima so taƴi nde gesa aɗa waawi heɓude caɗeele
hono fuu watte yalla yimɓe ana wowtira e ko woodi ñalawma hannde o docteur harouna bagayogo dunke anndanɗo kabaruji ɓiliɗe haa waloji ko wamɗati yogaji ɗi holi titta mawɗi jokkeede
fewde waylitegol wattugol mali ana haani yirwininde awdiji jawɗi ɗi jarata ndiyam sanne ana moƴƴa du nokkuji kewɗe leydi ana haani du yirwinede golle juuɗe waylitingol ko heɓete les créduji ɗi wadde golleji ɗi pawaki dow kabaru iwonde
waytagol wakkati o e hunde cellude nde ñalawma hannde o le leydi amen ndi yimɓel ɓe ñande fuu ɓuri yiide tiɗɗalla bangal muɗum ɗum saabi so dabereji ana haani fiheede no yaawiri yalla tordaji ko wawi maatede hen koka ana ɓuyto